Katele njalo ngenendlini seslele wena ufuna imbi kahle kahle kuhle mangitsetsa kuwe dale uzongkhumbula masekwehla kwenyuka uzosisola azokhethusa jola